One and each other's no sex is no fire. No fire.
Dodo si dodo linavyo pita pita. Wana shangaa linavyo tingishika eh. Wakiliona wanataka kushika. Jamani chuzilo, meliona chuzilo, oneni chuzilo, wanangu chuzilo.
Muze boss.